dalka Kenya waxaa ka taagan dood ku saabsan in hoos loo dhigo dhaqaalaha la siiyo gobollada waqooyiga Kenya oo gobollada Soomaalida ay ka mid yihiin. Doodan ayaa waxaa imaanaysaa xilli aqalka sanadka ee dalka Kenya ay hakad geliyeen ka doodidda mooshinkaasi. Warbixintan waxaa magaalada Garissa ka soo diray Maxamed Faarax Shire.
Mooshinkan aqalka sanadka ee dalkani Kenya ay gadafka ku dhufteen qaar ka mid ah ilaa haatan ay la daalaa dhacayaan sidii dib loogu soo celin lahaa ayaa waxa uu tusirayaa in dhaqaalaha la siiyo gobollada waqooyiga dalkani Kenya hoos loo dhigo. Waxaa qormada ku qoran in dhaqaalaha gobolladaasi la siiyo laga soo jaro malaayiin lacaga, dibna loogu celiyo gobollada kale ka dadka badan gobollada waqooyiga dalkani Kenya oo xoolo dhaqatada inta badan ay ku nool yihiin gobolka waqooyiga bari oo ka kooban ilaa iyo 3 gobol, ilaa iyo gobollada Marsabit iyo Mooyaale iyo weliba Isiolo oo lagu darayaa waxay noqonayaan kuwa ay saameynta ku yeelanayaan.
Xildhibaanka laga soo doortay taraba jaannahay macquul mahan sidii hadda la sheegahay. Waxaa la leeyahay wadamayaasha hormareen ayaan lacag looga dara, wadamihii abadkoodba aan hor u kicin ayaa lacag laga goyna. Waxaa lagu xisaabaa la yiri population lagu xisaabaa. Aniga sidaan leeyahay population waan leenahay.
Magacayga waxaa la dhahaa Dr. Cabdi Ciise, waxaan ahay press up-ka ku-xigeenka countiga Isiolo. Maanta xaggan waxaan isku nimaanay inagoo xildhibaano oo waxaan ka shiraynaa oo dadka u sheegaynaa, waxaan ka soo horjeednaa dakhli qaybinta hadda lagu wado baarlamaanka senatka oo dakhliga countiyaasheena oo xagga asal la dhaho mise waqooyi bari inaa lacag laga gooyo taas uma ogolaanayno, waana ka soo horjeednaa. Waxaa jirta ilaa 30% inaa xagga dakhliga laga gooyo, waxaasna ma ogolni. Waxaan doonaynaa inaana loo kordhiyo oo inaa la badiyo.
James Orengo, senatarka deegaanka Siaya, ayaa gadafka ku dhuftay mooshinkaasi sheegayna in aan loo dulqaadan karin Kenyaanka xilligan haatan adag la kala qaybiyo.
Look at Wajir, and I speak for Wajir more than even the senator for Wajir. I've been there.
Fiiri Wajir, aniga waxaan u hadlayaa Wajir, in ka badan senatorka Wajir. Waxaan joogay Wajir wax badan, waana u hadlay Wajir. Waxay luminaysaa in ka badan 2 bilyan. Aniga sareysiyaaye ahaan waan ka faa'iidayaa, laakiin waxaan leeyahay ma uu codaynayo in wax laga bedelo dakhliga la siiyo gobollada waqooyiga Kenya. Kenya waa hal, bal fiiri astaanta qaran ee dalka waxayna tusinaysaa hal Kenya.
Look at the preamble of the constitution is Kenya, of Kenya is saying we are one indivisible nation.
Fatuma Geddi, mudanaha aqalka baarlamaanka Wajir County laga soo duurtay, ayaa dhankeedu waxay aaminsan tahay in la kala diro maamulka Wajir County xilli ay sheegtay in maamulkaasi dhaqaalaha la gelin lahaa haatan uu yahay mid shaqaasi gacanta u gelayo, waxayna sheegtay in ay iyadu door bideyso in maamulkaasi gacanta loo geliyo dowladda dhexe sida maamulka magaalada Nairobi haatan ay dowladda dhexe gacanta ugu hayso.
Why will you again fight for resources that you know eventually will again go to the
people? Maxay tahay sababta aad u dooni lacag ee qeyraad dheeri ah adoo og in ay geli doonto jeeb shaqsiyadeed? Aniga haddaan ahaan lahaa senatarka Wajir, waxaan ku talin lahaa in aanan Wajir lacag la siin. Madaxweynaha dalka waxaan ka codsanayaa in uu kala diro dowladda Wajir, xukunka dowladda dhexe la wareegto sida Nairobi la yeelay.
Hadalkaasi Fatuma Geddi ka yimid ayaa waxa uu noqday mid cambaareen iyo cabasho fara badan shacabka ku dhaqan magaalada Wajir ay ka muujiyaan, waxayna sheegeen inay tahay Fatuma Geddi iyo senatorka countiga Wajir kuwa wax badanaana ku ogeen habraaca nololeed ee shacabka ku dhaqan countiga Wajir oo ah dadkii soo doortay.
Aniga oo tacaley dhahaa Mheshimiwa Ciise Axmed MC laga soo doortay Wargud, in dadka dhamaalo 6 sub county ka imaaday aan maanta meel isku imaadnay in aan ka hadalna hadalkii ay naagta la soo doortay Wajir County ay shalay ka hadlaysay media oo ay leedahay in county government ka lagu hoosgeeyo national government aan burburinaya waa nasiib darartaas idaana waxaan leenahay ha ka soo noqoto hadalkaas ha u soo noqoto madaxdema loo doortay inay u imaado wixii qaldan ay soo dhis
cabsidii ugu weynayd ayaa guud ahaan gobolada waqooyiga dalka Kenya haatan soo food saaray isbeddelada siyaasadeed iyo isgacansaarka madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo Raila Omolo Odinga waxa la tuhunsan yahay in ay qayb ka ahayd in hoos loo dhigo dhaqaalaha la geliyo gobolada waqooyiga dalka Kenya lana geeyo gobolada dhulka cagaaran ku yaalla iyo buuraleyda oo ay sheegeen in dhulkaasi uu yahay dhul tiro fara badan oo dad ay ku nool yihiin marka la barbardhigo gobolada kale dalka Kenya. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.